ngusabye kolero kanchi kugambe ngabwe wankuba nomala yo kubango yambala nonyuma nosigala ngosingira abalala simanyi obanze nkoze ntya kokusigala ngoli wange oyambala nonyuma nosigala ngosingira abalala simanyi obanze nkoze ntya kokusigala ngoli wange embiri zezo zinkolera amaso go gankuba obukoye bw'oboyambala bukutemaganya yani designer wo akudizayininga nange nzijengayo andizayininge tumajinge tubenga balongo sula nkulota muwalai ngompate kachansi tweyagale obanze nkikoze ntya ku bulungi bw'olina obagondowozaako ki ewuwo gy'osula kubanga oyambala nonyuma nosigala ngosingira abalala simanyi obanze nkoze ntya kw'okusigala ng'oli wange oyambala nonyuma nosigala ngosingira abalala simanyi obanze nkoze ntya kw'okusigala ng'oli wange ¡Balan!